Gifted Tennis Sensei.
Yachkodile.
Google, bring it back.
Hey, Drake, yeah.
Yeah, if it's not about the money, ni kupiamo. Mulini ni bambiri bama diamo. Chitundu changa, I only talk money. Loli nazo kumanja, potinga pange plane. Sini enda mpaka unichekeleko. Nipaseko zanga, nichekeleko. Nifuna kaduda, nichekeleko. Shani koka ngono, neno nisekeleleko.
Nishiseka wino ngata parika nyampuku. Akutitwa mpane vika poka nyampuku. Apanari chinja mane ya chitundu. Ndandana kusapika ikone vya chisungu. I'm all about ndarama mwewa mane. No wanda mufiuza concentrate sa jomane. Wandara mandaru aranga wa msara. Epari ampeno kuchile shiru pachara. Ni huka shiru foku sapika kangwe. Tora randoro kwa chechikulu mpende. Wandara masipenda nolo jela po. Nolo wali ten kufo mana wisha wanpo. Ishandini novika kwezeko. Ichikulu nga tuwa bomba munche kelemo. So if it not up at the money beta mwari piamo. Nga tera shia ndala mawane beta mwari piamo.
If it's not about the money ni kupiamo. Mulini ni bambiri bama diamo. Chitundu changa, I only talk money. Loli nazo kumanja hapo tinga pange plane. Sini enda mpaka unichekeleko. Nipaseko zanga nichekeleko. Nifuna kaduda nichekeleko. Shani koka ngono nene nisekeleleko.
If it's not about the money beta tapari bine. Mulini wari fura wari amomune. Ishabo shabo shandishe subonse. Nga shibu mbele nishibabu mbele rose. Beta mwari ndango kwa kushifumia. Ukuchila kubika kwense koyama. Ukumfumine na vanchete kilano. Kutila fiala wa mangana vwela. I don't fear squad zinga watokota. Pandala mana nebo ndai puta. I'm doing it for my future sana. Wano wanshila mona. No wanda yonse nebo mpivira. Kozi nda konfwa wino akachena kampia. Plus chintunzina nebo kufomu pina. So if it not about the money beta mwari piamo. Nga tera shira ndalama beta mwari piamo. Ewe if it not about the money beta mwari piamo.
If it's not about the money ni kupiamo. Mulini ni bambiri bama diamo. Chitundu changa I only talk money. Loli nazo kumanja hapo tinga pange plane. Sini enda mpaka unichekeleko. Nipaseko zanga nichekeleko. Nifuna kaduda nichekeleko. Shani koka ngono neno nisekeleleko. If it's not about the money ni kupiamo. Mulini ni bambiri bama diamo. Chitundu changa I only talk money. Loli nazo kumanja hapo tinga pange plane. Sini enda mpaka unichekeleko. Nipaseko zanga nichekeleko. Nifuna kaduda nichekeleko. Shani koka ngono neno nisekeleleko.
Elas me be the bigger boss for CPU. Ganja lava no mu fela like sick. Ela commander Fox in town. J2, H2 na C2. Young boss in the metro pa ghetto. Commander ni Jet Boy Luna Viper ni mfu. Ela sky we mudo do I see. Tonya pa cross pa bike po na mopti. Kutela lena kukabata batinya. Ela nigga wanu. Akawiri. Chona disaster pa chaba nyama. Kugo mutonga see. Ela this one shake tiger my revenge. Team 21 pa ghetto. Ela J Wiz party minyo minyo.
This one via fit can making it fun to me.
Yachkudile
Hotvibes.co.